Jaha la komnyama ubambile umfana kaMdluli sephekile okunye okutsha azoliphawulela khona abalaleli. Bakhumbuze abalaleli udabuka ngapi ekhaya stand.
Uyaphansi le enkaya emagusini. Sembuyile njalo lengoma ezimnandi. Sengikhiphe ezinye ingoma ezimnandi egoqela ingoma yeHighlander ethi Team yezwelonke. Ikhona enye ingoma la futhi ethi bambiza ngomalume, ikhuluma ngomalume. Zikhona ezinye zesonto lezinye as a culture.
Ngathe umculo wakho uthiwani Mdluli?
Mina ngicula kakhulu iAfropop. Ngiphinde futhi ngicule ingoma zokukholwa ezesonto. Ngibuye futhi ngicule ingoma ezeculture lapho sivela khona ezomdabuko.
Nyathi uthanda ubonga abalandeli bakhe abamxhasayo bethenga umculo wakhe.
Ngithanda nje usekelo lwenu elilwenzayo. Kuyabonakala nje banenganyana abantu abalandeli umculo wami khona ekhasini YouTube nakwezinye indawo zonke nje.
Amathendele umatengwane ithimu yezwe lo Shobane zinyama ngekani boso ayi boso itimu yezwe lonke ayi amathendele umatengwa
labafuna ukuthenga umculo kaSelinyati leyodola emakhasini ebulenjini beinternet
kubo Spotify Selinyati YouTube Selinyati Facebook Selinyati labuye yonke indawo ku internet ungathayipa Selinyati uyangithola khona lapho
bese ikwetshisa lo Selinyati othula iAfropop lengoma zokholo kuhlelo waza woza Friday igama la mwenza Jesus Banda libe nempela sonto elijukela
sizongoba kuze kuyovalwa uma singabe sikhosini Tuzia tuma, kalama boso, kalama tengwane, kalabuze buse. Kalungiza ngomalume.